Archimedes,
omwoyo omutukuvu,
the Holy Spirit,
abeera mu ffe era mu masekkati gaffe,
the one who is in us and in our midst,
okutukulemberamu ng'abaana ba Katonda,
to lead us as God's children,
nga bwe kiri mu Baruumi 8:14,
like it is in Romans 8:14,
era nga bwe twasooka okuwulira mu Isaya 63,
just as we first heard in Isaiah 63,
nti Katonda assa mu baana be oba mu bantu b'omwoyo we,
that God puts his spirit into his children,
okusobola okubakulemberamu,
to be able to lead them.
Bali twagala okuddiza kitaffe ekitiibwa,
we want to give back the glory to the Father,
kitaffe ow'omukulu,
our Father in heaven,
wamu ne Mukama waffe Yesu,
together with our Lord Jesus,
ekigambo eky'obulamu gye tuli,
the living word unto us,
okubawa ekitiibwa nga tussaamu ekitiibwa oyo mubaga yatutumba mu masekkati gaffe,
to honor them as we respect the messenger ambassador,
era wamu ne baweereza bannaffe bamalayika abatukuvu
abatuukiriza
ekigambo kya Katonda
nga
bawulira eddoboozi ly'ekigambo kye era nga bakola okwagala kwe era nga bakolamu naffe abakwata ebigambo by'omu
kitabo
nga bwe twasooka owulira mu kubikulirwa 2:18 olw'omunaana n'olw'omwenda bali tuli musaama olowoozi gaffe okunumiza n'okwebaza kitaffe okubasinza mu bigambo
ate
okumuwa ekifo ekisooka mu mitima gyaffe
naffe
tunaalaba obulungi bwe
kitaffe
omulungi tukwebaza era tukuddiza ekitiibwa n'ettendo kabaka w'obwakabaka tukwebaza olw'olunaku olwaleero neera kubanga okkiriza okusaba kw'omwoyo omutukuvu kwagenda mu maaso n'okusabirayo ebiro n'ebiseera eby'enjawulo okulabika nga tweteekateeka nga bwe watusuubiza era ng'ekiragiro kyo bwe kiri mu bakolinso 1:15 nti Yesu Kristo gwe mwaka omubereberye okuva mu bafu naye n'ogamba nti ffe buli muntu mu kifo kye ye oba mu biro eby'okujja kwe n'ebiseera ebyo omutukuvu agenda mu maaso n'okubitusabira byeyongereyongere tweyongere okwetereeza nga bwe kiri mu Baruumi 8:26 paka 2:8 omumutukuvu atubeerawo obunafu bwaffe ng'atusabirawo gy'oli era nga bwe twandyetaaze era nga bw'oyagala weebale kitaffe kubanga osiima okusaba okwo n'otwongera ebiro n'ebiseera tukuddiza ekitiibwa n'ettendo nga tukusinza nga tukugolomeza tukusinza ebintu byonna Mukama ng'oli waggulu waabyo era ne tukutenda olw'emirimu emikulu gy'okola si bukabaka ba kabaka twebaza Mukama waffe Yesu mu kaseera ke kamu era agenze mu maaso n'okutusabirayo ebiro n'ebiseera okwongera okwetereeza nga tayagala n'omukufa wabeewazikirira nga bwe kiri era mu Baruumi 8:13 nga Mukama waffe Yesu ali ku mukono gwo ogwa ddyo agenda mu maaso n'okulabika ng'atwegayirirawo eri ggwe era ng'asabirawo abatukuvu okutwongera ebiseera nga mupita ekyokubiri 3:8 bwe kigamba yayogera nti Mukama waffe taludde kuleeta nkomerero naye bulijjo abadde ng'atukulira ebbanga ng'ayagala walimu okubaawo n'omukufu azikirira kubanga kyawandiikibwa ssebo mu Matayo nga geyeena tewagitondera abantu wali wagitonderera sitaani oyo ne bamalayika baabaagwo naye Mukama olw'okubanga olw'obukuusa obungi n'obulimba obungi abantu bo Mukama bazikirira olw'okubula okumanya nabo wayogera mu Koseya 4:4 singa bafuna okumanya kale bandirabye obulamu obutaggwaawo nabo wayogera mu Yokaana 17:3 obulamu obutaggwaawo kwekumanya gwe Katonda omu w'amazima ne Kristo Yesu gwe yatuma weebale kabaka w'abakabaka weebale Mukama w'abakama kitaffe omuyize ebintu byonna tukugulumiza tukusinza tukuddiza ekitiibwa n'ettendo mutonzi waffe mulokozi waffe ayi kabaka w'abakabaka kitaffe omulungi kubanga obulokozi bwatandika naawe n'obukwasa ekigambo ky'okujja ku nsi era weewaawo Mukama bayibuli kyeva ekwogera ku Yokaana 3:16 wayagala ensi n'okuwaayo n'owaayo omwana wo tulokokere ku oyo era obulokozi obwava mu kuwasa okujja okutulokola kyava ayogera mu Isaaya 53 nti yayogera obutuukirivu era ow'amaanyi okulokola weewaawo twebaza omwoyo omutukuvu eyamuleeta mu lubuto olw'omukyalo oyo eyali aweereddwa omukisa ogwo nga bwe kiri ayi Katonda ffe omwesigwa ng'amuleeta mu lubuto nga bwe kiri mu Matayo esuleeyo esooka ayi Katonda ffe omwesigwa ng'ayogera nti amaanyi g'omwoyo omutukuvu gali kusiisira ku lubuto era ekiribeeramu kiriritibwa mwana w'oyo ali waggulu nnyo oyo nno ekigambo kya Katonda eyambala omubiri n'alabisibwa gye tuli nga bwe kiri mu Yokaana 1:14 yaliwo ku lubereberye ssebo ng'ali eyo gy'oli yasalawo okwambala omubiri okufuuka omwana n'okulabika mu kitiibwa ekyabaweereza nga bwe kiri mu Bafiriko 2 kale twebaza kigambo Mukama waffe Yesu olw'okwerekereza ebitiibwa byonna n'asooka alabikako gye tuli era n'ajja mu bantu be kabachiri muyokane sule yesoka nyuro musangu noku paka urekomine biri na yogeranga agama yali munsi nensi yakoreba kululwe na yabali munsi ebamusembeza erate bamutegera na yabamusembeza atuwaddo obuyinza okufuuka bana bakatonda webale muntu kuvu okuleta ekigambo ekyo era ye mukama waffe Yesu ngabo kya obujulizi bwobuwa osina mutemisa 3:16 ekyama kyokutya katonda kyekino katonda alabika munsi era sebo katonda ffe walabika kitaffe walabika mu kigambo ekyo ye mukama waffe Yesu webale mukama webale muyize ebintu byonna kubanga newankubadde nga mukama waffe waddeyo mu kitiibwa kyo nga bwe kiri mu Yokaana 17:4-5 tuwasaba kitaffe akuzeyo mu kitiibwa tewalimu naye ng'ensi tennaba kubaawo kyova wali nga kigambo era ku bikwa 19 netulaga nti waddayo nga bwe kiri mu bikolwa by'abatume esula esooka 9:11 wayimusibwa n'otwalibwa mu ggulu ku bikwa 19 netukakasa waddayo mu kitiibwa ky'ekigambo era ng'oli Katonda tukwebaza kubanga oli wamu ne kitaffe nga bwe kiri mu bbaluwa Yokaana esooka esula ey'okutaano olunyiyo lw'omusanvu ku muggulu waliwo abajula basatu kitaffe kigambo n'omwe mutukuvu era bano ye muntu omu tetuva tubatizibwa okuyingira mu linnya era kitaffe omwana n'omwoyo omutukuvu tukutiza ekitiibwa n'ettendo kitaffe ggwe eyamuwaayo okubeera obulokozi bwaffe kale bw'atyo n'akkiriza era ne yettikka omutango gwaffe n'assa ekitiibwa kye era n'akkaka n'okutuuka okubeera omwana okutuukira ddala n'okubeera omuddu n'okutuukira ddala okutufiirira paka mu kuzuukira weebale mukama waffe Yesu kubanga newankubadde oli muggulu oli kabona asaanidde obusa asaanidde okubeera kabona waffe mu masekkati gaffe nga bwe kyawandiika mu Ebulaniya oli kabona eyayita mu bye tuyitamu ku nsi weebale mukama kubanga omanyi bulungi obunafu bwaffe era watubeerera n'ogamba togenda tulekanga bamulekwa kyova watuma omwoyo omutukuvu nga bw'asuubiza ebikola batume esula y14 oyogera nti sigenda balekanga bamulekwa naye n'abasindikira omubeezi agenda okubayamba okubasomesa byonna n'okubajjukiza byonna kale weebale mukama mukama waffe Yesu nga bw'asuubiza mu Yokaana 16 olw'okutaana okukira nibatumira omubeezi era ye bw'alijja alirumiriza ensi y'ekibi obutuukirivu n'omusango era alibabikulira n'ebyo ebigenda okujja tetubatukuddiza ekitiibwa n'ettendo kubanga twali tuli awo ng'alabiseeko omwoyo omutukuvu bikola by'abatume esula y'okubiri era nga wayise emyaka 217 bukyangadde okutukulemberamu n'okutuluŋŋamya twongera okumuwa ekifo ekisooka mu masekkati gaffe mu mitima gyaffe mu magezi gaffe mirimu gyaffe okwetoola wonna mu nsi eri bonna abamuyaayaanira tumuddiza ekitiibwa n'ettendo era nga twebaza omwami tukuvu atugumiikiriza ebiro si bitono kubanga mukama sijyange okugumiikiriza omubi kale era kiyinza okugumiikirizika omuntu omulungi naye mukama okugumiikiriza omubi si kyangu tukoze butali butuukirivu bungi naye omwomutukuvu abaddewo nga bwe kyali mu lubereberye sula y'omukaaga abantu bwe beeyongera obungi ku nsi ne beeyongera okwonoona naye omwoyo yali waali ng'akyakaana nabo akyabalumiriza ensi ekibi n'obutukuvu n'omusango naye nga bagaana mukama waaliwo abaawonawo be baali abo abannuuwa abayingira mu lyato naffe mukama omulembe gwe gumu ng'omwomutukuvu wamusindika emyaka 2017 egiyise bwe yasooka okudda mu nsi okugikulemberamu n'okukulemberamu abo bonna abaagala okubeera ddala abaana ba Katonda sebo kabaka naffe tuliwo nga omulembe gwa Nuuwa ffe abali mu lyato sebo nga tusaba omwoyo omutukuvu atuwonye amataba ebizibu emitawaana geyeena ennyanja y'omuliro naffe tusobole okubeera abalamu ennaku zonna kubanga ekyo kyewasiima okubeera abaana bo ayi Katonda omwesigwa weebale kabaka kubanga twali gy'oli naffe tulwana okudda gy'oli era tusaba omwoyo omutukuvu ayongere otukulemberamu mukama sibe omwesigwa naffe tulabisa ekitiibwa kyo nga tukola wamu naye kubanga bayibuli yetugamba Kolinsi 1:6 wewaawo tuli bakozi wamu nawe mukama era tuli bakozi wamu n'omwoyo omutukuvu kyavaata tukoza bukoza bw'asooka okutuyigiriza era nitukola wamu naye mukama tetulinga abo abanje mukama abanyola ekigambo kyo era abakozesebwa omwoyo omubi bayibuli kweyogerako mu Efeso 2 y'abaana abajeemu abakozesebwa omwoyo omubi naye mukama tetuli baana bo tuli zadde lyo twagala okukolamu n'omwoyo wo twagala ekire bamalayika mukama nabo bajje baweerezaamu naffe bayibuli eyogera ku bo Ebulaniya esula esooka 13:14 tibamalayika gyemeeyo egiweereza abagenda osikira obulokozi tetuva tukwebaza mukama kubanga osindika bamalayika okuweerezaamu naffe nga bwe kyawandiikibwa mu Matayo 18:18-19 tetunaasumula ku nsi ne muggulu kisumululwa tetunaasiba ku nsi ne muggulu kisibibwa tetuva tumanya nga bamalayika bakozi wamu naffe kubanga be basinzira mu ggulu ne bakola mu nsi ey'omwoyo ng'obatuma mu mangu ne babuuka kubuka mangu nyo ngabu ayogera mdaneri tikabudia dinabusu wa mangu wago ngamu kasera akoku wayo kugeno kuwayo sadaka mkama ezo kuwele zoku wa magezi ngabu chiri mkubi kwa kumina ngabu chiri mbarume sule kumine biri wagaro kuwayo sadaka za magezi nemu kama angatu wayo obuseba maraika mungu wangu nyo dala begate mkuwele za kunu ngabu chanu kwa mbarume sule aika tunafumwe sikwa ngabu chawa ni kubaka baka 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 mkubi kuwe sule kumino yabiri mbiri unyuro muenda rumena nano rumenda umareka gabriele ya gamba libakozi wa munabu abaku ate chigambo ikambo vyo mchitabo chitabo cha mkama ilana fubudulile ero tusabe jire ba maraika lijeri duwelezi wa munafu ba maraika mentaro tubaise ngabu chiri muzakaria sule rie soko nyo kumino munana pa kumina muenda tusini tuita ba maraika mentaro abemira wabana baba atu munako zoru fanyuma ngabu chiri mudani ere sule kumine bili tusini kajire ba maraika maraika maiko ba kurembe demu ukufefe tano kusagura emiojo nemi vya jibade mguingura bafe jibade jire mesa esafu soku gena mazo jibade jichusa chusenjiri jibade jiruani sabana bakatonda tusini kajire maraika maiko ukufefe tano kusagura aika baka 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 tusini kira kejerio ili maraika badone uwenje gere alimu kubikuliru wabidi ngatusi mwoku siba emiojo nemi vi jibade jigendo kurumba bana bakatonda onamu Uganda onamu si abaku ya yanina abaku kabira mkama abaku abira mkama ukubira woku abaku alaku obo kurembeza mbo era kuobera mbase katika buwamani era nga bayayana abanzi abali kusaidia abu bamalaika abatukuvu nabo bana bisibwe ngabo kiri mbase kabaka ekyo kubiri esure ya sema kabaka baka baka eyo mukago nyo 13 abali kusaidia fu banjo singa bali musi eri batu sindi kejira malaika maiko amira aba bana bakatonda munako zo ruvanyima mudani ya sure 12 aita makakado mubwengura bafe aita mu biwovu aita mu masorengeta asagure ngabo kiri mu zakaria esure soka 18:19 asagure fete emiojo nemi bi ekibara kiremesa abana bakatonda okubera obulungi kunsi ngajiru gamba umba mwasara okiriza katonda nafe katubayikanye na yerero ai katonda fetu sindika ejere jaba maraika abawere jamu nafe abatu okiriza chigambo cho kama chini muzaburi chikumi satu onyola kumi na omwenda paka abiri mbili ba maraika mwatu okiriza bautu okiriza chigambo cha katonda baba uri ndobo zile chigambo cho eranga bakolo kwagala ko sindika jerio litamo kusagura ero kukwata emiojo nemi bi okujisiba ba maraika babagwa abefule mizimu ya chika ona kwatibwe mbatukube munjagere wasi mbunyo bwe chizikisa ngaba kiri mu Judi ya mukaga niba malaika batakuma itibwa byabwe abakumira munjagere zo chizikisa wasi okutuka kuna kulwa musango eri batumejira malaika maiko musaguzi neti tala afefete atemeteme enjagere zabu emisibe niye cheje ateme yonabyo niba de bitusibye bade bisibye abana bakatonda bade babonya abonya ateme enjagere zabyo abana bakatonda barabo burokoshi barabe tembe barabo kutizibwa obuja muri nyeri mukama afa Yesu tutumye jeryo eri abasagu abafefesi bafefete miojo nemi vi kama chitu siwa katunda tutumide kejire maiko na abadoni okuate emisimu ojide kambo nyobuta koma duka kuna kuromu sangu tutumye jire maraika uomu lilo okuo chama niko na agechi zikuza yanga tumula gira okutolo uomu lilo kuchoto chaka tonda echa zabu echini masa katika bakarubi nga Zakaria 10 wa gamba amasire ku bibuga bya basitani amasire ku masabo amasire ku busamize amasire ku madini ya gobulimba obulokozi obwe kifere omuli arabi abaina emizimu abakosa emizimu okulagula n'okuloga abaana bakatonda omuno okubabba gaba kiri kaba tume suleri eyo 10 na mukaga 10 na mukaga n'okukira te wali abali basabirwa wesinga nanga wali wa diamond ezilagula pale mukama osumura abantu era osumure jerio ai katonda fo mwesigwa osumura abaana ba mukama munsenu tufuka badembe kubanga wajjo okutuwe dembe natuko oye eranga mukama tumaze okukowera ddala otusumulule otuzza obujja sabo kaba 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 kala abaana bo tubeera abeddembe mutonzi waffe mulokozi waffe webale mukama kubanga otumye jeryo era tuliragira okuyimirirayo paka nga tuwangudde bayibuli kyeyo yetugamba tikubanga mukama ali kusaidia ffe tuli bawangu zino okukirawo tutumye jeryo erigenda nga liwangula nga liwangula lisigaleyo kaba kiri sabo katonda ffe mu Yoswa esule ye 10 wayogera n'enjuba n'omwezi okuyimirira paka nga tuwangudde era tutumye gabudyeri malayika obubaka agenenga arungamya abaana bakatonda abadde bakyali makubeeyo abadde balemeseddwa mu nsi yonna okutegeera katonda abasinga ne mukolesebwa abasinga ne mbiroto abasinga ne mbuliwo abongereko okutegeera ekigambo kya katonda kaba kiri mu Danieli 10 ninzizo okugeziwaza mu byawandiikibwa ebitukuvu kale gabudyeri oyitemu n'ekibinja kyo okugeziwaza abangi mu kigambo kya katonda okuwonya n'ekigambo kya katonda ebyamagero bingi bikolebwa olw'omwoyo mutukuvu atukulembeddemu era tusinze malayika w'obugabirizi naye ayitemu mukama ng'agenda akabiira abaana bakatonda ali
alimu kubikuwa mkaga nya lonyo roku tanu na agenda kukabira no kufima evitue taga mkama na tuno wanyo waka waka lobu tukirivu kare vishikate uo mkama obituongere kome tuwe taga elama laika uoyu leka itene chibinja che atupimira mkama ngatusoma kuonye zibwa kubere uo abadi zibwa obucha mkama katonda fu abade basibidwa abade bale meretua kare kabaka waka waka osumulaba anji hai katonda fu mafura abedende kuoneba kunganye obanga babidi wababa satu gaba kunganye dara kuruwa mkama naba bali wade bakungana kuruwa henga bawa abigwa kare osumulezi adelio mkama osiringa abantu bo sitani inga tunonya alimobu tatulaba na yetu labikenga mamaso geni na kuzo na mwuri njiri ya mkama wafu Yesu mkama wawo mkisa wetu ulireko
you can sit down
Yesu yewa ziwe nyo
praise Jesus so much
yawa lakuda moku babu uzako
I want to greet you once again
mwasuze mutia mwuri njiri ya mkama wafu Yesu
have you been in the name of the Lord Jesus
uramu mburi butia
how is your life Is life good?
Mukama murungi.
God is good.
Amen.
Amen.
Bwabira murungi n'obulamu murungi.
If he is good, life who is good?
Mpozi kongoli n'obuzibuzi mu mubiri gwo.
Maybe when you have a problem on the body.
Kusaba mukama kusinka ne wotudde.
Pray God meets you where you are right seated.
Ero moyo wa mukama koremo omulimu.
And the spirit of the Lord will do a work within you.
Naise ne ba malaika abasawo.
As he passes with the angels who are doctors.
Okugera maso n'okukora mu omulimu.
Move on to work a work within you.
Yetu nako mekereza ogena kuba burungi.
As you shall wind up you'll be very well.
Oro ekigambo ky'ogenda okuwulira.
By the word you're going to be hearing.
Mulinya ya mkama wafu Yesu.
In the name of the Lord Jesus.
Utaandika ni service ya feno.
We begin with this our first service.
Fena kuzinonga tusuma kubiwebwa ni imwe vya kumi.
These days as we start of the tithe and the offerings.
Iranga tukuse mkanyomira ako.
And we read that aspect.
Kwa ulire vya ibiwebwa vya jibwa ona vya
gawa. We separate offerings which are removed and the ones which remain.
Bale chitugwanize okuwayo nga tulina mizani zenkana.
Now that requires of us to give as we have measurements which are balanced.
Ira eitumo mkama biasa nyukira.
And the scales which pleases God.
Tulemo kuwaye vyo mwesizo.
We don't give this we are detestable.
Yes, he was even.
Praise Jesus so much.
And
we give him back the glory and honor. For he is the Lord who teaches us how to profit.
Yes, he was even.
Praise Jesus so much. Reach for us, your neighbor. Wish them the better things which come from the living God.
Yes, you was when you
praise Jesus so much. We want to move on. And by name and voice, Apostle Ronald Hope Witness, together with Pastor Bosa,
our
Bible reader, Pastor Robina.
We love you
so much in the name of Jesus.
All you who
decide to seek the Lord,
and your best
in the book is sent for
us, the
Holy Book,
Bible,
the Holy Bible. Like we first heard,
Isaiah
34:16, to look in the book of the Lord and to read right
there.
For none of them will miss its mate, and the mouth of the Lord commanded that
the
Spirit of God moved on to gather all for us,
and
all which would have been hard for us to understand. The Spirit of the Lord gathered them,
like we first
heard in 1 Corinthians chapter 2, verses 9 and 11.
When
the Spirit of the Lord revealed this to us,
for
he searches even the deeper things of God, and he brings them for them who love God.
Hallelujah.
Hallelujah. Now we thank the Holy Spirit.
He
moved on through the apostles and the prophets, and
he
moved on to review the Holy Scriptures, has worked with the holy angels. Even today we have to move on
as
we separate the offerings which remain, the offerings which are removed.
Yes,
praise Jesus.
And
we want to thank the Lord
who
teaches us how to profit.
He promised us in
Isaiah 48:17.
He
says, I'm the Lord who teaches you how to profit.
Yes,
praise Jesus.
All
he teaches us
as
he passes through the Holy Scriptures, he wants us to benefit from them.
Yes,
praise Jesus. That's why it speaks in Micah 4. All will come on the mountain of the Lord to be taught by the Lord.
Yes,
praise Jesus. And even now we have come on the mountain Zion of heaven. And now we sit in the heavenly realms to be able to study the things of heaven. Like it is written in Ephesians chapter 2, verses 6. That when we got born again, we are lifted and we sat in the heavenly
realms.
Now our wisdom and our understanding, it's within the kingdom of heaven. That's why we are told by God, like he promised in Isaiah
2,
that we shall come on the mountain of the Lord and move on to be taught. That promised to happen in the latter days, and the world has to get be filled with the knowledge of God and know the glory of the Lord. Like he said in Isaiah 11:9 and Habakkuk 2:14. Now with this moment, as we said, offerings which were removed and the ones which remain, praise Jesus, we moved on and we last saw that every offering for sin, it was removed and remain with the blood of Jesus. According to Hebrews chapter 10,
yes,
praise Jesus so much. Let's begin right from there. And see other offerings which are removed and the ones which remain. Like the first fruits. Like the seed,
the
offering for peace, all those were removed, except remember the offerings of the vow and the pledge,
or the
free will offering, the thanksgiving offering, the tithe, and the offering. Those are the ones which remain.
Yes,
praise Jesus so much. Most of them we have removed by the Lord Jesus. Let's get to Hebrews chapter 10.
Beblania esula ya kumi olunyolu soka. Kubanga mateka wegalina ekisikize ekyebirungi ebyali bigenda okujja so si kifaananyi kyennyini ekyebigambo ne saddaaka ezitajjulukuka zebawaayo obutayosa buli mwaka.
Yes,
praise Jesus.
Ebyo byali bifaananyi ebyaddala.
Those were shadows of the originals.
Era ebimu ku biweebwayo.
Some of the offerings.
Byalina ekisiikirize kye bitaddewo.
They had a shadow that put in place.
Ebyaddala tebinnaba kujja.
And the originals had not yet come.
Kati nga ekiweebwayo olw'emirembe.
Like the peace giving offering.
Kubanga abantu bawangayo.
For people used to offer an offering to bring peace.
Yes,
praise Jesus. But it was a shadow. Christ has to come and it become an offering which brings peace. In the same way, all offerings for sin, they were not moving on to be real, but they were shadows. And the reality, Christ had to come and die for us, like we last heard. And it was a seed offering. It was a shadow which meant him who was the seed to come, the living seed.
Yes,
praise Jesus. All that we came seeing that,
and
we offer them in the Old Testament. We found ourselves in the New Testament. We were not able to separate them. They were removed or remained.
Now,
many people served within the shadow. Yet the rightful thing came.
Yes,
praise Jesus. For they could not bear that.
End.
It's like you see the Passover. Was phased out and Christ became our Passover. And when you put any Passover, as if you are fighting Christ, for Christ is called our Passover.
Yes,
praise
yes.
Jesus.
If you're not in the what of you would
have, but maybe you haven't heard of that yet.
You move in
the Passover of the shadow, which is no more working now. For our Lord Jesus became our Passover.
Yes,
praise Jesus. And when he was on the cross, time moved on to get night. And we passed through the night in that moment.
Yes,
he
was.
He praised Jesus.
Not prepare
a Passover and overnight, you have not. But the other passed through the night.
And
when he was in the moment of being beaten until he reached the cross, and he said, it is finished. And it became our Passover. Like we are going to move on to
here.
Scriptures that are speaking that Christ Jesus became our offering, which is a Passover.
Yes,
praise Jesus. Let's move on with Hebrews. Hebrews 10, verses 1.
So si kifaananyi kyennyini eky'ebigambo ne ssaddaaka ezitajulukuka ze baawangayo obutayosa buli mwaka tebayinza ennaku zonna kutuukiriza abo abazisemberera
tebaatuukiriranga lwabi
ssaddaaka ezo era
nga twawulira
nti
abantu abaagonderanga ekyo
kisiikirize
baali babalibwa kutukuzibwa kw'omusaayi gwa
yesu
kusinga bitwala mu kubikkulirwa essuula ey'ekkumi
n'essaaonyolwomunaana
bw'ayogera ng'agamba nti kristo yesu yattibwa okuva kutondebwa
kw'ensi
yali yamuwaayo okuva kutondebwa kw'ensi
offered him from the creation of heavens and earth.
Era Ebraniya 9:23
and Hebrews 9:23
paka
25
yasalawo okulabika mu nnaku z'oluvannyuma
decided to appear in the latter days
okujja ebibi by'abangi
take away the sins of men
abaasooka okumukkiriza
they will first believe him
atanabakulabisibwa mu mubiri
before he appeared in the flesh
n'abo abamukkiriza nga alabisiddwa mu mubiri
they will believe him when he appeared in the flesh.
Yes, yebazibu.
Praise Jesus.
Kale ne tubeerera awo
and we appeared like that
abantu baawangayo ssaddaaka olw'ebibinga naye tezikola
people offered sacrifice for sin by the never work
nga bisiikirize
and they were shadowed
era tebaatukuzibwa
and they never got cleansed by them.
Yes, yebazibu.
Praise Jesus.
Naye ng'ebisinga twabinyonyoka ku mulundi guli
most we got explained last time
naye bwe tubuuka mu katono
when we move on tugenda
kunyola omunaana agamba
bwe to verse 8 it says this
Bebulani esula ya 10 olunyola omunaana bw'ayogera waggulu nti ssaddaaka n'ebiweebwayo n'ebyokebwa ebiramba n'ebiweebwayo olw'ebibi tewabyagala so tewabisiima
nti ebyo twabiraba ku mulundi guli
bwe
yasinzira mu zabbuli yata
ayogera
nti ssaddaaka n'ebiweebwayo olw'ebibi tebyagala okuva nno ku lubiribiri ye katonda tebyagala
era
yagamba mwe mubeereyo mu kisiikirize kyammwe nenda ebituufu
bijje
yesu yeebazibwa
teyabyagala
newankubadde nga baabiwangayo
Bebulaniya essuula ya 10 olunyola omunaana
Hebrews 10 verses 8
ebyo bye biweebwayo ng'amateeka bwe gali n'alyoka ayogera nti laba nzize okukola by'oyagala ajjawo eky'olubereberye alyoka anyweze ekyokubiri mu ebyo by'ayagala twatukuzibwa olw'okuwaayo omubiri gwa Yesu Kristo omulundi gumu
yawaayo omulundi ki
he offered his body once
akati gw'ayagala okutukuzibwa
you want to be cleansed
oba olina kukkiriza musayi gwa Yesu
you have to believe the blood of Jesus
nga bwe twasooka okuwulira
like we first heard
bwe twali tusoma mu zabbuli ya 5:1
when we started in Psalms 51
ng'ayogera nti ssaddaaka ya Katonda
when he spoke the sacrifice of God
emmeeme emenyese n'omutima oguboneredde
is a broken heart and a contrite spirit
oluvannyuma lw'okuwaayo omwana we
after if giving out his son
feringa ssaddaaka gye tuyinza okwayiriyemu
the one sacrifice we can offer is one
kubonerera kuleka bibi
is to get contrite and to leave sins
gw'omusayi gugende maaso n'okututukuza
and the blood will move on to cleanse us
owulire mulinga oboneredde
and you feel you've gotten contrite
era nga tokyaddamu
and you're no more going to do this
kale yalyoka akutukuza ennaku zonna
he will cleanse you all days
yesu yebazibu
praise Jesus
naye bw'ona ayagala okumuwa ssaddaaka ey'okusonyiyibwa
give him a sacrifice to be forgiven
terikola
it will never work
yesu yebazibu
praise Jesus
ssaddaaka gy'oyinza okukola yakubonerera kumulaga nti
bonerera sacrifice you can give is to get contrite and do what he wants
bw'oyingira mu kusi
when you enter fasting
oba omulaga nti oboneredde
you show him a golden contrite
naye nga si ye ssaddaaka egenda okukugisaako ekibi
the sacrifice to take away your sins
era bw'olibeera mu kusiiba okwo nga naye tobonereranga kuleka kibi
you go to the fasting and you never leave sin He will never forgive you. Because many times we repent, but we don't ask him whether he forgave us. But we imagine that he's forgiven us. But it's threatening the day we get out of the body when he never forgave you. For you thought you had offered the sacrifice to be forgiven.
Yes,
praise Jesus. Now things like that are all counted in that way. You must believe the blood of Jesus.
There
is no sacrifice you can offer for any sin.
Yes,
praise Jesus. All those were given out.
And first
they gave out goats, but he never forgave them. He told them they had to believe the blood of Jesus. And they're supposed to take their faith. Now he remained when he tells us, break your hearts, get contrite.
The
sacrifice I can ask from you.
Yes,
praise Jesus.
But
that you have offered sacrifice for sin. When Romans 12. And he said, okay, give your bodies as a living sacrifice. It's the ministration of wisdom.
Wisdom.
And don't serve the desires of the world. But serve in wisdom and in understanding. That's the sacrifice he accepts.
Yes,
praise Jesus. If you bring all other sacrifices, you know they have taught us in some
service.
Give God a sacrifice that he can give you. Church is not a shrine, friend.
Yes,
praise Jesus. Where the gold of the shrines, those are just demons.
Yes,
praise Jesus. Where they first ask a sacrifice that they can work on you. But our living God, he speaks in Matthew 10, verse 7 and 8.
And
freely you have been given freely to give. He freely gives us, we don't pay for that. We
do
give
miracles.
We have to give them free.
Yes,
praise Jesus.
For
he spoke, come buy well without nothing to buy.
Yes,
praise Jesus. When don't you change, he said, I need nothing to buy. You can't buy with nothing to buy with. Believe me, then I'll give you. And in 1 Corinthians
8,
after we connect spiritual things with spiritual truth, we can know what God freely gives us.
Don't
sacrifice God to give you. You understand what God freely gives you. Most important, where you come from, you had gotten stagnant. You must give God something that he can give you. But he tells you somewhere in
Job,
who of you first gave me, that he may ask from me, that he may demand from me. Is anyone who first giving God? Now let me ask you, now when do you sow for your oxygen? For every day you breathe, but another thing you give a seed for that breath. He tries to show you that he freely gives you. Who pays for the light, sunshine? Does anyone pay that they give you sunshine and you pay for it? For it gets day and the sun has to come. For the command of the Lord. Now there are things.
People,
they need a sacrifice. They don't need sacrifice. And you need you to get broken in hearts. And to get contrite and relieve sin. And offer sacrifice of inspiration of wisdom. There too God will welcome you. But you thought you had to give some money to God. But you think God eats the money? People are out there stealing from you. God
says
he needs an offering that he forgives you. Yet he's the one going to eat it.
Or
he takes the God to the other gods, to the demons.
Yes,
praise Jesus. But all our names, we are freely given. That is his command. You were freely given.
After we
connect spiritual things with spiritual truths,
and
we understand what God freely gives us. Because spiritual things are far from us.
Keep
us so much things of the flesh.
Keep
us so much in the things of the shrines. We know in the shrines we did this to our gods there. The demons, we always gave them a price. And it came in the spiritual realm and they began to connect them with us. And they asked, but angels,
what
to give them that good life they're in? And they said, what do they give God?
What's
done in heaven to be done on earth? We don't question what angels give God. What do they give him to be in heaven?
And
in that beautiful city, what do they pay for that? After connecting spiritual things with spiritual truth, they give us wisdom. And we ask ourselves, God to give
peace
to an angel, how did he do that? What
did the angel put? Me to
go into a plane I first given things,
but
I saw a
seed.
What did an angel saw to go and fly in the space?
So
that me too, I bought a plane. Why you gonna give a bribe that I make it through? Ask yourself a question.
Angels
given wings to fly. What seed did he sow unto God?
He
sow to travel to America. But what did the angel sow? That they fly.
And
God freely gave them.
Yes, yes.
Praise Jesus.
So we do
things in heaven, we shall be
prepared.
If you can connect spiritual things with spiritual truth, you can see what God freely gives you.
You go
to America, you wake up and you just go, for he has commanded that. He's commanded it.
What seed
is it for? He's going to sow where? For the seed was changed. When he came on the world, he said,
one
sower sowed seeds along.
And
others in the rock, others in the forest. And they asked him, what is that seed? He said, no. That is the word of God. Whatever seed you want.
They sowed
the seed they started from Egypt. Maybe we saw this one. That's why they would twist God as well.
You
have to look for a fertile ground. Look for a pastor.
And
you see, yes, anointing you can sow in. Things they twisted them. It's not abusing. It's not to speak against
them.
But I was just sent. The apostle is someone they told things to go speak. And when he comes, you can't miss what he
said.
But he was given that to speak like this and this.
Yes, yes.
Praise Jesus.
Yes,
praise Jesus.
Yes,
but that seed is the word. And
yes,
the one is the Lord Jesus.
Yes,
praise Jesus. You want to sow so much.
I
request you go with the people who have not that seed, go sow in them. Go sow in them the word of God. If you want to help, that is a gift of helping. But
it's
not a seed.
You
know, I saw it
in
my car.
No,
you helped and you gave out. It's not a seed you sowed. And he told you, the soul grows. What else do you want?
Why
do you make it a secret? He told you, give. You know, I sold my clothing, but I'm waiting for them to grow. Praise Jesus.
Like
that, we waited for God, he never appeared. And we insisted on him. And he just said, they have insisted so much. They have sold it wrongly. They freely give and never told me a seed. For me, I know the seed is the word of God. Now the Israelites,
they
were
seeing
the word of God. They don't know. They were in the shadow. And it's for you to bring a seat in the house of the Lord. We have to give the seat. Let's give the first fruit.
And
what they give is in the shadow.
But
you're not to move in the shadow. For the realities already arrived. Hebrews 10 verse 9.
A
first has been removed and
he
strengthens the second. Now it's threatening. You know, to discover offerings you are removed and the ones which you have and which have been cleansed.
Yes,
praise Jesus. And you remain in the first offerings. You see how you knock? If you insist on the Lord I sold. To love so much the photo of someone than the real person. You're on the photo and you say, I love you so much. But they are standing on the side. And I say, what do you love? Let's move on.
Hebrews 10
verse 10.
Mwebyo byayagala twatukuzibwa. Olw'okuwaayo omubiri gwa Yesu Kristo omulundi ogumu. Na buli kabona ayimirira buli lunaku ng'aweereza ng'awaayo emirundi emingi saddaaka ezitajjulukuka ezitayinza kujjako bibi emirembe gyonna.
Praise Jesus. Many sometime back. Nothing. When you sinned, you said, I'm going to fast for that. At least you sleep on the podium. I will abandon my bed, sleep on the floor, God will forgive me.
They
tell you that sacrifice take away sin. Not my friend.
Beblania esulaya kumi.
Hebrews 10 verses 12.
Nayo yobo yamalo kuwayo saddaka emu olw'ebibi okutuusa emirembe gyonna n'alyoka atuula ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda ng'alindirira oluvannyuma abalabe be okufuusibwa entebe y'ebigere bye.
Buli awakanya saddaka
eyo gyawaddeyo means you're going to hell. For his 10 toys, they make up the 10 planets.
Yes.
But under the planets,
what
there is hell, which owns the kingdom of the stars. That's what he's waiting upon. He offered sacrifice once. The sacrifice once. To wrap up all sacrifices we have been given. For when you broke the laws, and you'll give the trespass offering. And you break the laws, but God, let me give you a trespass offering. You forgive me. When you say you had no peace,
you say,
let me give you out a peace offering. They had different kind of offerings to be able to get peace. And they take in peace from
him.
But it never worked. Praise Jesus. Thank him, the Lord of hosts. Right now he's lighting for us.
Many
of our thoughts that perhaps the things we offer they can cleanse.
People
sometimes have no strength to leave sin.
For
the strength which takes sin away is in the blood of Jesus. And these three move together. According to 1 John 5:7. In Uganda it's 1 John 5:7. English it's 1 John 5:8. For there are three witnesses in heaven. munne kunsi,
on the earth,
omusayi,
the blood,
amazi,
the water,
n'omwoyo,
and the spirit.
Ekitegeeza oba omutukuvu yajja mwenyini ng'omusayi.
The Holy Spirit is the one who comes as the blood himself.
Yajjanga amazzi agakutukuza.
He comes as water which cleanses you.
Alumiriza ensi ekibiina obutuukirivu n'omusayi.
Convicts the world of sin, righteousness, and judgment.
Ekitegeeza omusayi gwa Yesu
means the blood of Jesus.
N'amaanyi agakuyambako leka ekibi mu
gwe. Help you to leave sin in you.
Okusinga okwebaka ku
gundi. Instead of sleeping on your floor, what power do you get there to leave your sins? Has nothing like strength to leave sin.
They
feel much weakness in them. And they cannot leave sin.
When
they run to
hide
it, they spend 2 months, they have left it, and they go back resume it. They go fast a little. They see as if they have left it.
And they
rise and they resume it in much strength.
I
didn't get any strength after fasting. I am so weak. I have got to grow. Let me tell you, people fast never grow. They are punishing their lives. That is that.
And they've
gone into suffering, not in growing. Dead back in the flesh. If the person refused to eat
food, or
the young child don't feed them well, did they grow? They get malnourished. That is your inner man. You say he's got fasting and he's going to grow.
He rather sleeps
and gets malnourished.
He has to eat the food
of the word of God to make him grow.
Like in 1
Peter chapter 2, verses 1
to 3.
Desire sincere milk of the word to be growing you. And there is a hunger and a famine. And it's of hearing the word of God.
God.
Now you are saying, let me go to fast,
then
I can grow in spirit. You can never grow any growth. When you reach there and you cannot even have strength to read the Bible.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Now
we don't fast, fight against fasting.
Now yet gamba,
but we say, as the word of God is, fasting is
a sign
of proving your punishment of spirit. If you've gotten contrite, you never resume it.
But no,
if you ask him, cleanse me with his blood.
Hallelujah.
Hallelujah.
Lebrania esula ya kumi, orinyolwe kuminenya.
Hebrews 10 verses 14.
Kubanga olokuwayo sadaka emu yatukiriza okutuusa emirembe gyonna abatukuzibwa.
Abatukuzibwa balina kubeera musayi gwa Yesu emirembe gyonna.
In the blood of Jesus all their days.
Bw'oba oyagala okutukula,
if you want to get clean,
toddamu okuleeta sadaka endala yonna eri Katonda.
Don't bring any sacrifice against God.
Olwakibi.
For sin.
Yesu yebaza.
Praise Jesus.
That totally
abandon it.
You
know there is the blood of Jesus.
They get
cleansed. All days have to get cleansed by it. When you bring any other offering, I
think
men have not been saved from that word. Many you see out there, they fast
and sleep,
but they don't stop bad characters in them.
The one who fasts
much is a very tricky person with bad character.
They
will read them. We are the one who fasts. They are proud over that. And we, they make it even a gift in them.
Let
the gifts given were others. In the gifts the Lord gave, they are not there. Is it one of the gifts?
Yes, he was
raised. Jesus. Now see the false accusation like that.
You
move on to falsely accuse God that he gave you a gift of fasting.
Hebrews 10, verse 15. Oluvanyuma lw'ennaku ziri, bw'ayogera Mukama. Nditeeka amateeka gange ku mutima gwabwe era ne ku magezi gaabwe ndigawandiika.
Twagala okulaba nga
Katonda wandiika amagezi gaffe ebigambo bino
God writes in our minds these words.
Mu ndagaano enkadde byabeeranga ku bipande
naye
mu ndagaano empya
mwemutukuvu
yasalawo okubiwandiika
mu
Yesu yeebazibwa. Ayogera mu Bakolosi ekisooka
essuula
eyokuna essuula yaakutaano
chapter 5. Verses
6.
He speaks about the Passover. Read the Old Testament.
Passover,
well, many Passover are within the Old Testament. All of them were cut and cancelled. And they gave us a new Passover. This is the one you're going to read here.
Verse Corinthians
5 from verse 6.
Okwenyumiriza kwamwe si kulungi. Tetumanyi ng'ekizimbulukusa ekitono kizimbulukusa ekitole kyonna. Mujjemu ekizimbulukusa ekyedda. Mulyoke mubeere ekitole ekijja. Nga temuli mu kizimbulukusa. Kubanga era n'okuyita kw'okwaffe kwattibwa ye Kristo. Kale tufumbe embaga sina kizimbulukusa ekyedda newankubadde kizimbulukusa ekyettima n'obubi wabula ebitazimbulukuswa ebyobutali bukuusa n'amazima.
Okuyita kw'okwaffe yani
our Passover is who? That is the Lord himself, Jesus. And he is told, Lord, where are you going to make the Passover from?
And
he said, go tell the other man, give me a room here to do it from. Our Passover. Things which were done in the Passover, he changed them all. He rather broke bread and wash the feet of the disciples. And to
communion.
And he made a new covenant.
Passover.
To pass over tonight, to the next day, he had to offer himself.
Yes, he was.
Praise Jesus. When you remain the old Passover,
which
I'm not going to connect to
there,
but there are so many in the book of Leviticus.
Yes, he was.
Praise Jesus. In the Passover, which are not right. If people prepare Passover, like we hear 31st,
first
teach you what is on. Don't need to be teaching you. You don't need to be taught in that night.
We
already passed through the night. We are walked by the day. That Passover, it was brought after the sin which happened to the children of Israel, where they killed all the firstborns. Now Christ changed all things. He got to be the firstborn of all.
But
things got to be far from us. Now we got to pass over overnight, 31st December.
You're
out there crying for Jesus. And he said, I shifted from there.
Today.
I am in today. I am
not
the night, I am today.
Where
three gathered for my second day.
Whether
night or day, I am there. Now they
died
and they weep for Christ. And they make music and they jump from there and they get tired. And pastors gather trucks of money. An envelope and you put a pledge and an offering within it according to the prayer request you have to ask from the Lord. And you write the request down. You put money in the sacrifice of God to answer what you've asked and requested. But what happened to us?
Yes,
praise Jesus. Jesus himself became a Passover. This will bring them here later.
When
we see the request and his charge, we shall look into many things.
We
started the request and his charge and the false Christ in the churches. False Christ and the churches, they mixed the things and they got from the Old Testament. And they began to attach themselves to those.
For
Christ, who knows how his things move.
When
we started requesting his church, the skills of the devil, we wonder what church is up to.
And
ask why the apostles never held the Passover. For they knew the real Passover. They were in it, passed it through the night with the Lord Jesus.
Explained
them what I've done is what I've
been
doing. Don't ever go in the night and begin to shout again. He told them,
when
you just wash the feet, you'll remember me. Washing of feet reminds us to cleanse the gospel moved by in our faith. If it's the wrong
rite,
and there are
churches,
washing feet as if they're taking yokes and curses from you, and you heavily pay for that service. Now Christ says, the person who is washed the entire body, it's to say that God baptized and they get born again.
They
don't need to wash the body again. Don't need to be baptized again, but we wash their feet to
show them,
align the gospel you're moving by. For Ephesians 6:10-13,
it
says we clothe the gospel in our feet. Now when we wash you,
we
align your gospel where you've
abrogated
it, where you've twisted it. It's not a blessing. Now see the right Christ and his church, and the first Christ and the churches.
We
are going to wonder when the church of Christ ended to exist on earth. And in us, he's been dragging you to reach you in heaven.
Not
many have even been reached by knowledge, but it's been just dragging them to heaven.
And
they have been reached. He beats them until they leave this world. He keeps them on beatings all the time. At least he gives you power to retain you there.
You
begin the ministry, strikes you and it destroys it. And you say, demons hinder me to minister.
So what have you
been going to minister? I want you in heaven. God sends demons to hinder you to minister. You are joking. He is rather saving you.
In
some years, just there from ministry, if he leaves you there, you'll never reach home. What you minister, you've not done it right.
Inside.
You may end up serving the wrong price or to mix up things.
Now,
that what you call
Passover.
The Passover. He himself changed it. He said, when you commune, unto my body, and you remember my death, and the reason why I died for you, and the bread I'm going to break,
speak,
you must explain the word and break it for people that they can understand it. Make them disciples. Now we are out there breaking physical bread.
Passover,
they broke physical bread. Many see you don't get
married.
But when we shall bring it,
or
on once a year,
there
will be starting to remind you many things. We shall not always do it. Come and we wash the feet. Come and we get communion.
Nothing.
When it comes, there must be a serious studying.
Explain
why you break bread, what it means.
You break
bread, a little here, a little there. Scripture by scripture.
He
came in the scroll. These are the scriptures. Now, communing on the bread.
You're getting
to the spirit of the Lord.
You
be filled with the spirit of the Lord. Like streams of living water. For the blood and the spirit. And the water they
agree.
And when you commune without being right, you get paralyzed and get sick. That is the overnight you are on. Ask yourself what overnight they are on in Nambole.
But no game, even when
we are changed, I thought it was a joke. People out there crying. People saw. And the pastor brings the forward truck, he packs it with money. And the girls burns your prayers.
And
you think they have gone to the Lord. When you see so much on God, he says, my child,
now
you are in the synagogues of the devils.
And
you're basing there.
Again,
Revelation says, what are you doing there?
And
the synagogue of the devil.
ngakulaba ddala akulaba era ofuba nebyowayowulira ngaanaye nagwe okimanyi mukama gwe
God, it's you.
Kati akulaba era ng'agamba.
He wants you saying, what are you doing in the synagogue of the devils?
Yes,
praise Jesus.
That,
where you do things without understanding,
you
are just a follower.
Ate Yesu yatugamba kubafuraba
yikirizo. Make them disciples. Skip this, you
pass over.
Pass over. We are going. You don't know what it is. Let's go there. You need follower. That's the question. Why we are doing it? When they see you go, he's following. He's a follower. He's following the crowd. When he reaches there, what are you doing, man? Did you ask what you're going to do? Those are followers in the church.
You will
question why you are in hell.
Followed
people going to hell.
You
did ask them where they are going.
Yes,
praise Jesus.
So
now we need to get renewed. Get back to Levit cars.
Offering
to offer for peace. Me and on this side of removing them.
Yes,
praise Jesus. I'm pushing with that book you read there. Many offerings you read. Read them now with the light of today.
Yes,
praise Jesus. Let's get Ephesians. Ephesians 2. Ephesians 2:13.
Ephesians sura ya 10 nyirwa 13. Naye kakano mu Kristo Yesu mwe abali ewala edda musembezebwa olw'omusaayi gwa Kristo. Kubanga ye gye mirembe gyaffe eyafuula byombi ekimu n'amenyawo ekisenge kya wakati ekyawula. Bwe yamala okuggyawo omubiri gwe omulabe, tawuleeti ey'ebiragiro ebiri mu mateeka, alyoka atonde mu ye yennyini abo bombi okubeera omuntu omu omuggya okuleeta emirembe.
Owulidde ekyaliwo?
You've heard what happened?
Yafuuka ekiweebwayo
became an offering
okuleeta emirembe.
To bring peace.
Kati bodde mu ndagaano enkadde.
You get the Old Testament.
Waalingayo be bawangayo okuleeta
emirembe. The offerings they gave away to bring peace.
Yes,
praise Jesus. And
the sake
of forgiveness, let's get peace.
It's
no more raining. What did we do to you? We want peace. God, our people are getting sick. Let's give an offering to bring peace. All that is no more applicable. When you hear you don't have peace home, you say, my sacrifice
which
brings peace to you. Where are you? Sickness are attacking us.
Yes,
praise Jesus. But now you say, let me give him a sacrifice. Problems are too much home. There is no more peace.
Yes,
Jesus, after with my offering of 7 days, I'm going to sleep on the floor.
Yes.
Oh, Jesus,
so
that I get peace home.
No.
What are you offering?
The
offering to bring what? I have the offer which brings peace.
Take
away walls which separate you from the Lord. I had a wall before me, but let me go strike the wall and you enter prayer and you beat the wall. If you find God is the one who has put it in place,
for
he speaks somewhere, your unrighteousness has separated me from you. And I put a wall not to hear your prayers. Now can you begin to beat a prayer to God and it gets away?
Call
Jesus, come my offering.
Please
save me.
Stand
between me and God that
you
can accept me. Make a living way for me.
Spoken
of Hebrews 10. Lord, that I can make it through. I reach to the Father. For he says,
now
we can pass through the living way he put for us. And we reach the Father. Each one would have been cleansed by the Spirit.
We'll
be taken out an evil spirit. Now, the world himself, he takes it away. If you feel your prayer is resisted,
don't
say, God, let me go seek you. I give a sacrifice that the world gets away.
Just call Jesus. Want to give back the
glory.
Did this for us.
Why
we spot the offerings offered us today for our lives. Ephesians 2 verse 16.
Era lyoke atabaganye byombi eri Katonda mu mubiri gumu olw'omusaalaba bwe yattira obulabe ku gwo n'ajja n'ababuulira enjiri ey'emirembe mu abali ewala n'emirembe abali okumpi
owulidde bulungi yaleeta enjiri
y'emirembeeryoka
efuuka ekiweebwayo lwaki
olw'emirembe
era bwe oyagala ofuna
emirembe
owulira gibadde gikuweddekooyinza oyita ekibiina
ky'abooluganda
ne bakubuulira yesu
ne baleeta
enjiri y'emirembeofuna
emirembetawaana
ate kukalubiriza mu bulamu bwo kubanga yakugamba akuyise ng'okooye era ng'ozitoowereddwa asobole okuwa
ekyoatatera
akuwa omuteekako
obuzibu ate kanneebonee
obanga atali mumativu ngeri gye yakuyitamu
kuwumuzaobola
abalokole baadde bagamba naye banayo byobulokozi bino
naomuntu
n'osiga emyaka
gyonna
mubula kusula ku misumaali naye
katonatawulira
kubanga wabiwaayo byonna n'obikola
olumu
n'ofunaola
n'otafunaate
emirundi mingi tewafuna
n'ogamba
obankyuseemu
ndowooza
nkuba emisumaali
mutakatulekuli
alyoka akirabe nga
mbonekuba
nfuna emiti gy'amagwa
gyembanteekawo
ng'ekitanda
nsulekuli
katonda alabika naye tandaba naye yakugamba
oluyimba
ttanoomutukuvu we tawula mu kakumi
ate
mu myufu
tawula
mu kakumi tosobola kubula
singa
yaba yakutukuza n'omusayi ng'owamyuka owamyuka olw'omusayi tosobola bula naye ogaa mukama leero sikulabye
ate
sikuwulidde
neoba
oli luddawa vaayo muggulu gye weerage ng'oli katonda ate n'ogenda okwogera ekyo nga n'obuwaya
bukuvudde
vaayo oje weerage ng'oli katonda olwaleero
ng'opangulukusaawa
eyo omuntu oba
okunyenyawo
ate omuntu lwe wazungazunga ennyo
bwatamagezi
agenda okukwasaganya byasabanga nga bikubagana kubagana mu
mutwo
Abefeso essuula ya 2 olunyiriri lwa 18 kubanga ku bw'oyo ffe ffembi tulina okusembera kwaffe eri kitaffe ne mu mwoyo omu kale bwe mutyo temukyali bannaggwanga nabayise naye muli ba kika kimu n'abatukuvu
abooluganda kubeere basale mu kugoberera ebiweebwayo
ebyamazima
bw'ogenda mu bakolosaayi
esuula
esooka agamba
bw'ati
Bakolosaayi essuula esooka olunyiriri lw'20 n'okutabaganyisa ebintu byonna eri ye yennyini mu ye bwe yamala okuleeta emirembe olw'omusaayi gw'omusaalaba gwe mu ye okutabaganya eby'oku nsi oba eby'omu ggulu nammwe bwe mwali edda bannaggwanga era abalabe mu kulowooza kwammwe mu bikolwa ebibi naye kaakano yabatabaganyisa mu mubiri ogw'ennyama ye olw'okufa okubanjula abatukuvu abataliiko mabala abatanenyezebwa mu maaso ge
ye mwennyini yeewaayo ku musaalaba
asobole
okubeera saddaaka
ey'emirembe
saddaaka ereeta
emirembe
ati bw'ogenda mu ndagaano enkadde
adda
mu kitabo ky'abaleevi
bwe
basinga okubyogerako
ennyo
bwoba osomyeyo n'otajja soma eno oyinza okuwaayosebo ne saddaaka ereeta
emirembe
kiringanga bw'olaba ekibiribiri
like you see the first fruit, when you go up a little, we head into sea of the first fruit, and want us to handle one by one, until we finish what we have removed and see what remains. That we live offer in righteousness, God too will fulfill his words, instead of offering when you confuse the words. Colossians 1, verse
15. Oyo kye kifaananyi kya Katonda atalabika. Omubereberye ow'ebitonde byonna.
Yesu yeebazibwe.
Aliwuliriza kino. Listen to this.
Nti abaana ba Isirayiri,
the children of Israel,
oddayo mu kitabo ky'okuva.
When you go book in the of Exodus,
esula ey'ekuminebiri
pakunanya, 12-14,
ojja kulanga bawaayo nnyo ebibere
biri. You see they offer some of the first fruit.
Naye ekiragiro ekyo kyajja.
But that command came
oluvannyuma lw'okutta ababereberye b'e Misiri.
After killing the firstborns of the Egyptians.
Kati Katonda n'agamba,
now God said,
okuzzaawo,
to restore them,
nammwe muwengayo ebibere biri,
you to offer your first fruit.
Kati kino ne kibazibuulira nnyo nnyo nnyo.
That thing hadn't so much for them.
Kyavaatuukayo mubirebirye mu byonna.
When he reaches the first fruit in all,
najja ne yeewaayo.
And he offered himself.
Omubirebirye.
The first fruit.
Mubirebirye bonna.
Among all.
Yajja ne yeewaayo.
Offered himself.
Kakati business yo.
Now your business.
Baganaga omusaala gwo mubirebirye.
Say your first salary.
Great.
Bring it.
Oli mu buzibu bw'amaanyi nnyo.
You are in a very serious problem.
That's why many
begins to be not
working for you.
Every money you do, the pocket has holes. Problems come and they take the money.
Yes,
praise Jesus. But he, Jesus,
the
firstborn of all
creation,
came to offer himself. Take our what's called the first fruit.
Well,
the first fruit used to always give out. Now in the same way, you get your first salary to give it away.
You
see the first banana which has put on, and he said, this first fruit, let
me
first take it in the house of the Lord.
Olw'okuba nti bambi oli mutabangufu mu kigambo kya
Katonda
watabanguka kubanga wali abakutabanguka omanyi
The Holy Spirit warns us in Galatians chapter 1, verses 6 and
10.
People want to turn the gospel of Christ and
they
are troubling us.
Yes,
praise Jesus.
If a person
changes the things of Christ, you get troubles in this world.
The
pastor was called to get peace.
Normally,
and you the things you do are getting burdens over you. Now you are on the banana.
As
you are there. The first banana. And you begin to say the first food has died. You are about to give out a goat of
flesh.
For you have read it in the Bible. And you forget the Lord Jesus. He became the Lamb of seven horns.
He's
the seventh.
All
the lambs used to offer, they were phased out.
Yes,
praise Jesus. When you see the right person is
charged,
and the first person in their churches, in the
streets
of the devil,
you
wonder many things.
Here
we shall handle in the Old and New Testament.
Here we
first are telling you, go read it yourself.
Now
all the first fruits,
he is the first one
of all creations. He came counsel with them. If you remain scorning what I've offered,
and your
attention,
you've
gotten the first salary,
and you have to soak it,
and you have many problems, you have just got the job, and it's taken long to have a job, and you begin to give it as you complain.
Jesus, I love you,
obey you.
I want to
be humble, but Jesus,
when
I studied the first fruit,
the
pastor insisted that put anointing upon it.
yannumiriza
tewali
muyigiriza kubanga gogoberera bugoberezibwa kugamba wabula tuyagala kumanya bayibuli
egambakati
gwekwata kibirebire ng'owaayo
yesunakuwadde
ekibirebireyeyimusa omulimu mukama banyongere
salalampe
promotionekibirebire ekyangaaleluya yakarabasha marabasha karababa nze njogera byange siri
munimisibadde
munimi mbadde njogera byange nange bale simanyi
zenjogera
omanyi otandikiriza bwotoogutandika
okwonoona
ofuna ennimi
ezitategerekeka
waliwo omukyalo omu yangamba
obutuufu
nsabidde mu nnimi emyaka mukaaga naye nga byensaba nange mba njagala saba byentegera
nezimpamba
nensaba esawa nga musanvu ndi mu nnimi nange sitegeera byensaba yamaliriza bambi tayitawo kyokka emyaka gyonna asabye asize oluganda yalabika mwali
munotulinda
ebirowo byabwe
nga bawobajja
kuba bebaza mukamaolwokusumululwa mukama bw'abanga yakuwadde nnimi mugamba enjagala kusooka
nkugezesangenza
eri mu
china
ngenza eri
omujapani
angenda eri omukoreya
walindastrial area
naye olya
nowefeeyoate
abakula abo balowooza oli mumwoyo
nayogerera byange
bwe mankola ebyo mba simanyira byendimanga ali awo ekigundigundi ekizanyazanya reboshekara bayabayabayaba sokosokore mamamamamama waliyo baddekawo n'ozanyazanya n'okola oba newekabyamu
ngaabantu
bwe batee boonooneka
alowooza
ali munnimi kumba
alikaakiragomala
n'oyogera
byotategere
abakulya bagamba yafuuse enkoko kyobwea batuka ekisaa newegaba abalokole balalu
kubanga
watuuka n'okola kola nawe ebintu
ebitategeereabakulaanebagamba
kati abatume babatume esula
yokubu
baba kwogera nga bakola
bwebaa
olaba bayogera bulungi
nga balitedda
ne bali bawulira ne beboogera mu nnimi
zewa
nebagamba batamidnaye olina n'omutwe
senka
noobaako
nemmando
ebula abamu mwatuuka
n'okukoowaokusabakubanga
ebyo bintu wabikozesanga maanyi ga
mubirinagwo
negutuuka
negukoowakati
ogamba ekirabo ky'okusaba mutuufu
kikubiddwakumba
okaddiye okooye
ebbanga lyomaze
yesu yebazibwatetuvumirira nnimi naye tuvumirira ennimi
z'abasitaani
kubanga basitaani boogera
ennimi
era waliyo ne bamalayika
abaagweolowooza
nti oyogereza abamalayika oyinza okuba oyogereza
abamalayika abaagwe
For when an angel came and he spoke with any person in the tongue of heaven, he came back and he interpreted what it meant. We are in Colossians. We are seeing of the first. Let's repeat verse 15.
Bakolosai esula esoko nyura 15.
Colossians 1:15.
Oyo kyekifaananyi kya Katonda atalabika, omubereberye ow'ebitonde byonna. Kubanga mwoyo ebintu byonna mwe byatonderwa, mu ggulu ne ku nsi, ebirabika n'ebitalabika. Obanga ntebe za kabaka, oba bwami, oba kufuga, oba bamasaza, ebintu byonna byatondebwa ye.
All things are his, and for him, and they exist within him. When he offers for all what is in him, bring a part which is in him now. If he's the firstborn of all, all things in me get and stop them, I have come the firstfruit of all and the firstborn of all. Praise Jesus. What else can you offer? Even the first fruit which had died, became the first fruit among the dead. He said, okay. Now the seed is sown, it first dies, and it gets up again. Praise Jesus. And it become the seed. If we look in 1 Peter 1, we are not redeemed by a perishable seed, but we are redeemed by a living seed. Praise Jesus. The word who came in the world, he was put in the ground, it came out and it grew, and it became the true vine, and we got to be branches. He said, and bear fruits is waiting for Christmas. We don't bring seeds, but I want fruits this time. If you got to sow in someone, you sow the word. If you want to help, you help. Like we shall see. But because of time, let's first enter in prayer. Repent to the Lord. And we ask him. We say, Lord, that's how we used to sow. That's how we brought our Passovers. That's how we gave the first fruit. We gave all the peace offerings. But now your place. You did good pleased of them. For we used to scorn the offerings, the new ones you brought. And we insisted in the shadow of
it.
Just as we gave them out, we want to turn to them. We want to accept us, Lord. And you provide for us again. For in those offerings, we gave them justfully. We gave them within the shadow. For you gave people peace. You raised their jobs. When they gave out the right offering.
Want to
be that your peace offering? You hear how the prayer will flow. Hold him as the peace offering, that you may get peace. Hold him as the first fruit of the salary, of your garden, that you can bring your garden to grow, your job be promoted. Instead of you giving the wrong seed which cannot be given, tell him, Lord, you are the fruit, the
word.
You raised that. Be a seed to me. Be fruit to bear fruits right now. For right now you mature. You raised with us. You raised from the ground. And the seed goes out. Now we have the tree in place. And it tells you,
when
we spoke with you last time, to reveal this word. Many of the people you went them to, and they had the seed of God in them, but it had never grown. But some character of revival. But the seed in them had not grown yet. Now you had to help those ministers, and you intercede the seed to grow. Ministries begin with intercessions and prayers, that the seed is helped to grow. He doesn't realize it first, he has a seed.
You
see, as if he has a tree which is in place. And he grows proud. He doesn't want to correct him. He's the vision bearer. He ended up falling.
Yes, you have a zero.
Praise Jesus. But the blessing we have, God gave me 7 years. And he was raising the seeds. And I put after 7 years, the tree had matured. The years it gave me moving. The fruits were on, but they are moving on to get ripe. As you reach, you're just getting the ripe fruit. That's why the peace is in place. For the fruits are in place. Now it was very hard
to
understand whether the person was God or not. For they see them like their fruits. Now they had no fruits. Pastor is proud.
Apostle
is harsh. He
wishes for his
car, everything is his. And there are no fruits. And let me tell you, in every market, fruits are what are bought most. God says you see them by their fruits. Their fruits. Fruits are highly bought.
You
can't go in the market and you find mango trees and they are selling trees. You buy them to use them for what? Most people have no time to plant. We want to immediately eat. When you go to the market, you find
nanansi,
pineapple,
this
is orange. Others don't know how it matures and how it's grown, but they know it by their fruit.
Others,
how do they plant this tree? These onions, they see an onion.
Onions are,
if you take them in the garden and you show them those leaves of the onion and tell them this is an onion, they say, no, an onion doesn't appear like that. Now, what surprises most, you bring all trees from the village of
Makuru
and there are no fruits, and you take them at Nakasero market. I don't know whether you get buyers. Praise Jesus. That's why we want so much the fruit.
The person
eats a fruit and sweet. They say, let me also plant the seeds.
Anytime
a person eats the fruit, the gospel is easy to spread.
For
it has good fruit upon them to spread in others.
Yes, he was.
Praise Jesus.
We shall
look of the seed ahead on the other day.
Let's
pray God how much
mass.
Scriptures.
And
give us a blessing in himself.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Tukugurumiza tukudize kitibwa netendo abaka abaka omulonjera omwesigwa webale kubanga nolwaleero tuyigiriza okugasa webo wasooka okusuubiza sebo kitaffe omulungi wasuubiza ng'ogamba nti egwe mukama atuyigiriza okugasa webale sebo mutonzi waffe kubanga n'olwaleero otuyigiriza okugasa katonda ffe omulungi webale kabaka wabakabaka kubanga otusomesezza webo wasuubiza mu Isaaya 14 Isaaya 8:17 oyogera nti nze mukama abayigiriza okugasa era mu Mika esula eyokuna wagamba bali ijja ku lusozi lwange ne bayigirizibwa ewate bali bawo n'omwagamba munne nti banjigirize kale mukama mu Isaaya esula eri ey'okubiri olyokwoyogera sebo kabakabakabaka yonna era bali ijja ku lusozi lwa mukama okuyigirizibwa tuzze mukama okuyigirizibwa gwe katonda omulamu era tusobole okuganyulwamu mu ebyo ebyotuyigiriza kubanga bayogera mukama waffe Yesu Yokaana esula ey'omukaaga ng'ogamba nti teri ayinza kujja gye ndi okujjako ng'ayigirizibwa katonda kitaffe omulungi otuyigiriza era otusomesezza ku ebyo ebiweebwayo ebyajja bikyusibwa ebyagibwayo byali ebyekisiikirize kale n'olyoka oteekawo ebyamazima era ebya ddala otusonyiwe otusaasire aye kabakabakabaka n'olwaleero kubanga tuzze gy'oli okusonyiwa n'okutusaasira kale otukkirize aye katonda ffe omulungi nawe wasooka okukkiriza Abeli n'ekiweebwayo kye n'olyoka okikkiriza nga bwe kiri mu luberebere essuula eri ey'okuna mutonzi waffe otuyigiriza olw'okugasa era otusomeseza n'olwaleero ku lusozi lw'olutukuvu ne tuyiga aye kabakabakabaka bwe tunaawangayo ebiweebwayo ebikusanyusa era mukama bye wajjawo saddaaka zonna olw'ekibi ezaali ezekisiikirize ezaweebwangayo ebibi ebyenjawulo ebyakolebwanga wayogera nkombaleeva essuula eyo esooka nokupaka gyekoma sebo katonda ffe laba woofuuka saddaaka olw'ekibi etukuze ennaku zonna tetwagala kuziimula nate omulundi omulala wabula tukkirizaayo katonda ffe gw'obeere saddaaka yaffe kubanga Ebulaniya 10 egamba aliziimula omusayi gw'omwana wa katonda n'agubala ng'okutamutukuza n'agulinnyirira kibonerezo kikyali gwanira kubanga amenya amateeka ga Musa abonerezebwa nga waliwo abajuya basatu
ayi kabaka bakabaka naye ffe tuli wanawo tutya mu maaso ga Katonda ffe nga tusimbudde omusango gwatukuza era ng'agamba omusango gwokka gwe tuba tulindiira otusonyiwe otusaasire kabaka bakabaka omulungi era omwesigwa kubanga tuzze gy'oli gwe saddaaka ey'emirembe gye tusomyeko mbefeesa essuula eri ey'okubiri nga gwe saddaaka yaffe ey'emirembe nga tusaba mukama abadde babuliddwa emirembe otusonyiwe era otusaasire otubeerere saddaaka ereeta emirembe ayi mukama waffe yesu ogyogeddeko bulungi mbakolosaayo omuntu kubwe abadde annyonnyola mbakolosaayo essuula esooka olunya olwabiri nga gwe saddaaka eyaweebwayo okuleeta emirembe era ng'oggyawo ebisenge ebadde biziize essaala zaffe otukkirize ayi kabaka bakabaka naffe tunaaba baana bo era tubeezadde eryo ayi kitaffe omulungi kubanga wayagala ensi n'okuwaayo n'owaayo omwana wo atubeerere saddaaka ey'obulokozi tulokolebwe mukama mu bizibu byaffe mitawaana egibadde gitutamya ayi katonda ffe omulungi tukusaba otubeerere yesu saddaaka eyo eyereeta emirembe kale naffe tunaalaba emirembe mu maaso ga kitaffe gwe kuyitako kwaffe ayi yesu otuyise mu mitawaana gyonna egyekiro egyekizikiza ekyobutamanya kubanga tukuulidde bakulisa ekisooka essuula ey'okuna ayi kabaka bakabaka bw'otubeeredde saddaaka eyo bw'otubeeredde paasova yaffe ekuyitako kwaffe mutonzi waffe tukusaba otusaasire tukusaba otusonyiwe mutonzi waffe kabaka bakabaka omwesigwa okkiriza okubeerako okuyitako kwaffe mukama mukuyitako kwaffe kuno tusaba mukama tutuuke mumusana ogw'okutegerera ddala n'okugabirwa bye twetaaga mulamu muno ne mukuweereza yegwe kibereberye kyaffe mukama kubanga twawaagayo ebibereberye bingi oyogedde mubakoliso bakolosaayo essuula esooka onyola 15 nga gwe mubereberye ow'obutonde bwonna era ng'ebiri muguna ebiri ku nsi biri mu ggwe byatondebwa ku lulwo era bibeerawo mu ggwe otubeerere ekibereberye mukama okkiriza okubeera saddaaka yaffe ey'ekibereberye gye twawangayo kubanga yalagirwa mu misiri abaana basere baali bava e misiri katonda bwe yajjawo ababereberye bonna ab'omu misiri mu kuva essuula ey'12 aye katonda ffe kyova olagira abaana basere okuwaayo ebibereberye byabwe naye mukama omubereberye omulungi asingamu byonna mubereberye w'obutonde bwonna wamala okwewaayo wekka aye kabaka bakabaka n'olyoko gy' ebibereberye bye twandiwaddeyo eby'emirimu gyaffe eby'ennimiro zaffe eby'ebibala byaffe byonna mukama eby'enjawulo mukama otubeerere ekibereberye kale otuwe omukisa ogabiire emirimu gyaffe ogabiire so katonda ffe owe promotion mukama abantu bo bayimusibe kabaka bakabaka bagabiriwe mutonzi waffe otuzze obujja kabaka bakabaka otutonde omuntu omupya mukama abalaly ennaku ne mukwedaaga nga bawangayo ebibereberye ebitali bituufu kale osonyiwe mukama era osaasire obawe kubanga babadde bawaayo mu butamanya naye mukama ebire byobutamanya tebabimanya wabuli olagira abantu bonna okwenenya nga bwoyogera ebikwatume 17 25 paka 3 oyogera nti ebire byobutamanya tewabimanya era tewabijjukira naye olagira abantu bonna okwenenya watusuubiza ngaosinda mikono abatume essuula ey'okubiri 38 paka 4 oyogera nti mwenenye munaye bwekirabo bimuwe mutukuvu tukwebaza mukama kubanga otuwadde ekirabo ekyomwe mutukuvu agena tukulemeramu nga twenenya mu kino mukama okutugabirira kubanga ebyawebwangayo byawengayo okuleeta emirembe byawebwangayo okugjawo ekibi byawebwangayo okugabirirwa mukama naye mukama otugabirire era otuwe emirembe owonye endwadde ebyamagero bingi irabisibwe mukama eri abantu bo ayi kabaka bakabaka kubanga otubeeredde saddaaka ereeta emirembe ejjawo ekisenge ekitwawukanya ne katonda kubanga ayogera nti obutali butuukirivu bwammwe butwawukanyiza era omukono gwange teguyipadde n'okulokola ne gutayinza naye obutali butuukirivu butaddewo ekisenge naye mukama ojjoyo beere saddaaka ereeta emirembe nga bwe tukusomyeko kabaka bakabaka osaasire ekkanisa yo sife vekka naye bonna abakuyayanira mu nsi yonna abakukaabira amaziga abagamba mukama twaludde nga tusiga ensigo naye mukama netutafuna otubeerere ensigo entuufu ey'ekigambo kubanga gwe kigambo kya katonda eyasigibwa ensigo etaggwawo ey'ennaku zonna eyogerwako mupita ekisooka essuula esooka kale obeere ensigo ey'obulamu etambulira mu ffe mukama obeere ensigo yaffe eyaweebwayo eri kitaffe eyazuukira nga kuliko ebibala kankano gwe muzabbibu ogwaddala era nga yeggwe kale tujje tulyeko ebibala ebyobulamu ebyemirembe ebyekisa ebyobugabirizi byonna bibeere gye tuli mukama olwaleero tugabirire mukama gyawe okunakuwala gyawe okubonaabona kwonna ku mukama kubanga watuyita ng'osinzira mu Matayo 11 15 paka 3 timujje mwenna abakooye n'abazitowereddwa munaalaba ekiwumulo kyammwe era mukama otuwe emirembe ogabire ekkanisa yo ng'otuma omwoyo okutunyweza wayogera mu zabuli ey'52 ayi kabaka bakabaka ng'ogamba sema muyinza ebintu byonna wasooka okutegeeza ng'ogamba nti onziriza essanyu ery'obulokozi era onyweze n'omwoyo gw'eddembe mukama abantu bo nga tubuliddwako essanyu ly'obulokozi nga tulabye ennaku n'okudaaga otuddiza essanyu era otunywe tukoze n'omwoyo wo ow'eddembe atusomese atuyigirize atubikule n'ebigenda okujja nobwasuubiza mu Yokaana 14:26 omwoyo mutukuvu bw'alijja alibayigiriza byonna era alibajjukiza byonna weebala okutujjukiza weebala okutujjukiza mukama otununudde otulokodde aye omwoyo w'amazima kaakano tukulemberemu tukabirirwe era tunywezebwe aye kabaka bakabaka laba mukama waffe yesu ogwa mwoyo era waba omwoyo gwe wali eddembe abakyanigomba kolisa ekisooka essula eri ekyokubiri essula eyokusatu 15:17 leka tulabe emirembe olw'omwoyo wali mumasekati gaffe leka tulabe mukama nga tugabirirwa ssebo kabakabakabaka twawanga ebimu by'ekkumi n'ebiweebwayo tuleme kubanga tugula ekyokulya naye mukama watugamba mu Yokaana 15:7 tiwekankano ssebo ebiwetubeeramu gwe n'ebigambo byo nga birimu ffe tusabe kyonna kye twetaaga kinaatuweebwanga era kankano tutegedde byotuwa obuwa ebineetaaga kusigira wayogera mu Matayo 10:18 tinankano muweereddwa buwa nammwe muwe buwa mukama tewasaba nsigo okusobola okutuwa watugamba mu Isaaya mujje mugule awatali bigula naye tubale tuleeta ebigula mukama tetuyinziza kufuna abamu tulwanya nnyo mukama nga twagala okugula okugenda mu mawanga nga twagala okugula amayumba okuva gy'oli nga twagala okugula mukama ennyonyi twagala okugula amamotoka ne tukuwamu ensigo osobole okutuwa mukama nga tukula ebinga nga tukuwa enguzi n'otayinza kutuwa naye olwatuleka ebyenguzi kubanga enguzi emalamu amagezi era twali twagwamu amagezi naye mukama olwaleero tukomyewo okukkiriza saddaaka ereeta emirembe saddaaka etuwa byonna ye mukama waffe yesu era lyerinnya lyewatuwa okusabiramu tulyoke tuweebwe weebale mukama otuma omwoyo mukama atugabirire zaburi 10:3 gyotuma omwoyo gwo ne bitondebwa era afuula obujja obwenyu bw'eggulu kale otuma omwoyo omutukuvu mukama ajje atuwa emirembe era atugabirire wayogera ku ye mu Yokaana 16 ng'alitoola ku bibyo n'atuwa kubanga ebyo byebya kitaffe kale atoole ku ebyo era nga bwe buyinza omaze okukuba byonna bye twetaaga mulamu no namukuweereza bwe bwasooka okutegeeza mupita ekyokubiri esula esokunyolokusatu obuyinza bwo bumaze okukuba bye twetaaga mulamu no nemukuweereza weebale mukama atuma bamalayika b'obugabirizi abali mu kubikwesa 6 bapime bye twetaaga babitu gabirire mukama abeetaaga fesi abeetaaga amayumba abeetaaga amamotoka abeetaaga ebintu bingi ebyobwetaabwa omubiri guno sebo katonda affe owonye endwadde ozuukize mukama abantu bo oze bujja emirimu gyabwe obayimusa sebo katonda affe weebale mukama wabakama kubanga otugabiridde era tewagenda kubawo n'omu yeetaaga nga bwekyali mukoba batuma essula ey'okuna ekitiibwa n'ettonto bikuddiza era nga tusabe byonna mulinnyira mukama waffe yesu